si loo ogaado xaaladda ay ku nool yihiin dadka degan deegaanada hoosada ee degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay iyo liba kormeer ee dhanka deeriha ee ku mid ah deegaanadaas maamulka degmada Buuraha Kabe deegaanada weyn ka dhow Buuraha Kabe iyo liba maamulka iyo ka sheegana in ay ku jirna dalagyo oo bay dadka deegaanka sidoo kale oo dheertii bilaangeedan baasing weelasa wali ku jirta abaar gudoonka degmada Buuraha Kabe oo ku hadlayna Baagshiil doon ku diri yana sagare maamulka koonfur galbeed ee asanfalka ku isidi inuu gargaar degdeg ah la deeran dadka degan deegaanadan
way bar roogne degmada Buuraha Kabe oo tafayl awaran ka dhigay xaaladii haale ee beeragii Buuraha Kabe boondada iyo agaar shee walibahay walibuna deero koron 100 km agaar ji degmada Nankanoole abaar la kasta ka soo tikolay sisum aragaasan dhulul ku dhang ee baran ji aragaasan loodi rijis ka dhajiran helo hoolm ka dhajiran miski ka dhajiran insha Allah raad alaato aran oo ilaahay wadaadu aran rabaani ilaahay sheekay kooytiyo insha Allah lama maleedo ee way balana caalamka iyo dadka dalka mana wal ku kumaayo sida madaha weynaha Abdulaziz Maxamed Xasan nafta garan iyo malheeda heliga way balana insha Allah ugu dhin la karin degmada Buuraha Kabe inni me badan hada goonay ka dhayn shacabki oo wal in hayn oo maamulka maran oo wadanka inuu maamulayn hukumaayn oo shacabki dhabaatis maalanka abashadees on shay baahadees andaysa dhabaatooyinka badan madii oo la yaamay naftaanaba kuleelka ka jira wayni afiiska roogu wayni insha Allah may baran in beerad ka kormeeran ka banig maalay maantan beeray dhax qaanay sanday una rafsan aragnay una wal yaamay
maamulki degmada ana degmada Buuraha Kabe ana wadanki abaara ka dhidi bi dhaamisa jir waroogi bi magalna eelko haano bi ma la raaysi la kahaysidi eelkin gohi degmada Buuraha Kabe dhibaato eed iyo eed muhiim ah yaal beero sheetan san aragaasamu sheefki un walan hayn in geeg walun aboodno geegu naato ma la raaska gaan goobadaano ma jirta dhibaato eed iyo eed muhiim ah jirta degmada Buuraha Kabe hal shee magyaasan heeda samafalka iyo madaxweena dawladda koonfur galbeed may ku odsadaana anti degmadu ilgoone la kafiri yak odsadaana dhibaato eed muhiim ah taal
may baan deerni abaar jirta aawadeeda aan deerni degmada Buuraha Kabe saddex qobol iyo soddon tuulo yak wareegsanta saddexdii qobol iyo soddon tuulo geeg beer deertun beer may ku goosan beerogi araga haytan sada hoolanka jiraan walmaha kubana abaar di la kasaaya diidi heegidaha samafalka iyo deegaanayaasha mayba ku codsadaan anti oo Buuraha Kabe gargaarha la deeraan gudoomiyaha gobolka madaxweynaha koonfur galbeed Abdulaziz Xasan lafta kareen mayba ku codsadaan iyo wasiirka arrimaha gudaha hore walanka qabta degmadan haddana walaaydan madaxweynaha hore walanka qabta degmadan Buuraha Kabe iyadanka mahsiye mayba fadaan haddana geega abaar xun hadii ilgooniya ka fiiriya fadaana madaxweynaha koonfur galbeed Abdulaziz Xasan lafta kareen madaxweynuhu may baklana Buuraha Kabe abaara ka dhidi horno walaan qabtay haddan walaan qabto fadaana degmadan geeg biyo male walaan beero han boogni may baa abaar xun yahay abkaas la qaybiyaa shacabkaas oo waadahay beero aan walaamun qobti laakin ma ka filan walaaya qobada ay tan ma ka filan eeda abaarno jirta WFV na Buuraha Kabe haddii qof ka dhagaagahayo